doorasho waa wax yar waqti baa imaadaa. doorashada waddanka Kenya waxay dhacday sanadkii 2022. waa wax yar, laakiin doorashada waxaa ka weyn magaci guud, midnimada iyo horumarkii dalka. marka ugu horeyntii anigoo mahad weyn u celinaa Ilaahay ee fursadaana sii maanta, ogsoontii doorashada way dhacday, dalkaana mahad buu mudan yahay. ana muddo dheer baa lii socday, wajeer west baa liiga socday. waqti kasta oo aan ka hadlo waxaan dhahaa wajeertii westadii weyneed ee celdaas ka mid ah. run ahaantii mahad weyn buu dalka mudan yahay, maxaa yeelay nin muddo dheer loo socday haq badan baa lagu leh. wax badan oo ka hoosaana waa jiraa, laakiin waqti kasta waxaan ku xisaabtamaa waxaan maanta qaban kara xog culays uma dhaaf. marka waxaan leenaa Ilaahay baa mahad leh. doorashadu waa inaga dhammaatay. dadkii xoogahoo aan doorashadii ku dhergin maxkamad bay tageen waa walaalyaalaheen. waxaan rabnaa talkiin aan u soo keenno. doorashadu waa dhammaatay. ninkii anay soo doortay, kii anay soo doorin kuddii, anay waxaan jeclahay reecaldaa soo midaysan inaan madax waahdo. sidaas wiligiis ereed. wixii yar oo doorashadeereed oo dhinaca ka dhacay, waxaan rabnaa nin kastaba qofki jiraankiisa kalsooni inuu ka keensado. nabadgelyo lagu joogo, walaalnimo ay dhacdo, horumar aan ka shaqeyno, celdaas aan dhisno. waa ogsoontihiin celdaas horumar weyn bay gaartay. run ahaantii markaan hadda xisaabtamo, horumar weyn bay gaartay. doorashadii hadda dhexdooda inta walxaado laga qabtay, haddaan ii sheego, balotulaamiin biyaa loo jiiday, jigjiga biyaa loo jiiday, ceel nuur expansion baa lagu hagaajinayaa, secondary schoolka ceel nuur hadda waa la furahayaa, waxyaalaheen ballanqaadnayaa ka mid ah, warcadday biyii waa loo jiiday iyo Juqaala, hospitaalka u weyn oo referral hospital ee ciidamadeena dhisayaan diyaar waa, celdaas baa laga furi doonaa waqti dhow. intii yarooda hataa jiiditaanka uu socdiyo doorashada waxaa socotay horumar fara badan, laakiin midka asagaan xisaabtamaynin oo meel yar wax ka arkaa waxaas markii billions of shillings actually hospitaalka hospital weyn waa waxyaalaha hadda aan ka shakaynaya wax weyn weyn.